Chele gonke nga wena wahlulu thando lwami nginikele lonke thando lwakho wena wahlulu thando lwami ngoba wena uthandiwe lapha futhi kimi ukhethiwe lapha thatha nalo thando lwami lwami lonke Goba when utandiwela futhi imuthiwela Thatha nalo uthando lwami lwami lonke Ungibona ndihlale ndincumile ndihlale ngicinga ngawe ngihlale ngijabulile nokuba uthando sami Ungibona ndihlale ndincumile ndihlale ngicinga ngawe ngihlale ngijabulile nokuba uthando sami Goba when utandiwela futhi imukhethiwela Thatha nalo uthando lwami lwami lonke Goba when utandiwela futhi imukhethiwela Thatha nalo uthando lwami lwami lonke
Ayi ntoni yamanzi thina sohlukaniswa ukufa asikhohle into zomhlaba mntana nomuntu akukholule okwami okwakho uthando yebo namaphupha bamba inhliziyo yami zithize sonke okwamajuba lapho engiphuma khona bathishelwa ngamanga cha nyaphika ntombi iqoma ngamanga khohlwashene lophele ekuseni makuwela amanga liphila ngaphaka nhliziyo yami kuwinamandla mntana nomuntu buhle bomhlaba buzwa kuwo igawulo esizweni leyo nduku enhle ibonwa kuwo siphalaphala ilanga liphuma libukwa kuwo ingqondo ingalahle inhliziyo yami
Goba when utandiwela futhi imukhethiwela Thatha nalo uthando lwami lwami lonke Goba when utandiwela futhi imukhethiwela Thatha nalo uthando lwami lwami lonke Ungibona ndihlale ndincumile ndihlale ngicinga ngawe ngihlale ngijabulile nokuba uthando sami Ngibona ndihlale ndincumile ndihlale ngicinga ngawe ngihlale ngijabulile ukuba uthando sami Goba when utandiwela futhi imukhethiwela Thatha nalo uthando lwami lwami lonke Goba when utandiwela futhi imukhethiwela Thatha nalo uthando lwami Amloke seko kaningi ngihambe ndimayothatha kodwa angizange ngambona ofana nawe kuwo wena uyazobana ushaya ngaphakathi ngivele ngizule mama tseke mangona wena kuwa wena uthandiwela futhi imukhethiwela thatha nalo uthando lwami Thatha nalo uthando lwami lwami lonke Goba when utandiwela futhi imukhethiwela Thatha nalo uthando lwami lwami lonke Ungibona ndihlale ndincumile ndihlale ngicinga ngawe ngihlale ngijabulile nokuba uthando sami Ungibona ndihlale ndincumile Ngihlale ngicinga ngawe Ngihlale ngijabulile ukuba uthando sami Goba when utandiwela Futhi imukhethiwela Thatha nalo uthando lwami Lwami lonke Goba when utandiwela Futhi imukhethiwela Thatha nalo uthando lwami Lwami lonke